mbaze nje ndigihe babimbye sinari nabi mbaze nari ndabimbye nari menye ndi kunda ndatembera muri ville ndabona ndigihe ndikiye message naryohewe ubuje ndabuze n'ingene ndekima umunezero wanjye
ariko wari ubyiteguye n'ubundi wari usanzwe wiga neza ugira amanota menshi
ego ego pe neza ko nabishikirije
ntabwo ari uzi ko ushobora kuba uwa mbere
mu Burundi wapfize sinari ndabyiteguriye
none se uzakomeza kwiga kuri iryo shuri ry'umutima mweranda nurigumamo se uzajya muri heshami
ndobandanya niga kuri no kwishuri naho niga kuri kunze hama nige sekisiyo ya santifike ko ihariwe n'ibyo nkunda kuruta n'indi ma ngerageze kwama ndikunda nk'aya manota nabe yuko ari afite amashuri noyo nkunyene kugira ngo nke ishuri ryo rya kaminuza ryiza
none kubera icyo ukunda ibiharuro kurusha ibindi ni ukubera iki
sinzi ni ukuri ibiharuro ngo none ndi binyorohera kuruta indimi cyangwa ibindi bintu byose ndi binyorohera kwiga ndi binyorohera ndi dukunda byiga
nibyo
yego
reka noneho ndebe niba koko uzi ibiharuro cyane
oke
dufate 15 dukube 15 twongereho 15 twongereho 50 dukuremo 5
2085
wow Sabrina uragitoye pe uri igitangaza biragaragara ko uzi ibiharuro cyane ariko se hari irindi somo rikugora cyane ku ishuri
bigingora cyane so njye kuvuga mbona kuvuga ngo birangora cyane justo hariyo ama hariyo iteriyo isomo riruta izindi nk'ibiharuro hama indimi par contre hariyo niyo nkunda kuruta ibindi nk'icyongereza nikunda kuruta igifaransa nshobora cyoroshye kuruta igifaransa ama iriya rya shimi fiziki nka shimi ndayikunda kuruta fiziki cyangwa amuga byose tunatuma mvuga ngo hari ikingora rwose byose ndabitura amuga hari ikiruta ibindi nk'imyorohera kwiga
ishuri ry'umutima mweranda ni ishuri rizwi cyane kuba ari ryaramye ritanga abantu b'abanyabwenge kuva na kera na kare ariko se wiga ryari kandi bana bibagora bakajya guceza bakajya mu muziki wowe ubona umwanya wo kujya mu muziki wo guceza no kwiga urabishobora kubifatanya cyangwa ukora bimwe
ndabifatanya hajye mu kwiga nk'undi hadufate nk'uko mu nzu ndi mu mashuri ndiga indi yose ndashaka nko ku wa gatanu kuko utuye ku wa gatanu ku ishuri turafite amakivite parasola ayandi makivite dukora hanyuma tuvuye mu ishuri urumva tuvuye muri ayo makivite ndetse ngenda muhira nkaruhuka kugira ngo tuke ku wa gatanu tunuka hanze ndo mu kirezi ko kugenda mu kirori njyewe kuko ari ibyo ndi rwose mbuga ndabigira ndi nko mu buruhuko niyo mpande yifitiye nk'ayo kuko njyewe tuvuye muhira kuko umubyeyi wacu ntiyatuye dukunda ibiro y'igoze aya turi mu mashuri abatubwira ngo twige muga umwe wese afite ukuntu yiga hariyo nk'uwiga akaguma yiga n'uwiga agafata umwanya wiwe umva akubwira ati wewe wimenye ingene wiga ugiye gutembera cyangwa kugira ikindi kintu cyose ugende wahebye kwiga ni nuko ndabigenza
kubona waratsinze ukaba ari wabaye uwa mbere ukagira ibiharuro byinshi ukagira amanota menshi kurusha abandi uyu mwaka mu Burundi bwose ni iyihe nama wagira abandi bana bazagera mu mwaka wa kindi umwaka utaha kugira ngo nabo bazatsinde nkawe
inama nabagira ni uko bokwiga kuko umwaka w'ikindi usanga kugoye cyane umva inama nabagira ni uko boza bariga kuko ku munsi nk'isomo bize uwo munsi nyine bakaza barisubiramo hama bakaza barakora imyimenyerezo myinshi icyo badatahuye bakabaza umwigisha yego hama nk'ubu unye nko muri ibyo bihe byo gukora ikibazo bakiga muganga bagafata n'umwanya wo kuruhuka kuko ibyo gukora ikibazo naho utaruhutse si byiza ko uraruha mu mutwe n'ibyo ugatera ukanabyibagira yego
Ikete Sabrina Ishimwe nagira ngo nkubaze utubazo tune buri kabazo ujye nsubiza mu ijambo rimwe birashoboka
birashoboka cyane
reka dutangire twihute ni iki kintu ukunda kurusha ibindi
indirimbo
ni iki kintu wanga kurusha ibindi
ubeke
ni nde muntu ukunda kurusha abandi
mama umubyeyi wanjye naho
ni iki wifuriza urubyiruko rw'u Burundi
gutera imbere
Kete Sabrina Ishimwe ndagushimiye cyane kandi ndakwifuriza nawe gutera imbere
murakoze nawe